Essula ya 5:7. Omutuukirivu azikirira so tewali akissaako omwoyo. N'abantu ab'ekisa baggyibwawo nga tewali alowooza ng'omutuukirivu aggyibwa mu bubi obugenda okujja. Ayingira mu mirembe, bawummulira ku bitanda byabwe, buli muntu atambulira mu bugolokofu bwe. Naye musembere wano mwe batabani b'omukazi omulogo, ezzadde ly'omwenzi n'omukazi omutambuzi. Muzannyira kwani?
Ani gwe mukongoola ne mumusoomooza?
Temuli baana baakusobya, zadde lya bulimba, mwabeereetera okwegomba mu mivule. Wansi wa buli muti ogumera, abattira abaana mu biwonvu wansi w'enjatika z'enjazi. Mu mayinja amaweweevu ag'omu kiwonvu we wali omugabo gwo, ago kye kitundu kyo, ago ge wafukira ekiweebwayo ekyokunywa, ge wawa ekirabo. Ndiwo oyawooyezebwa ebyo nga bibaddewo? Ku lusozi oluwanvu olugulumivu ku wasimba ekitanda kyo, era eyo gye walinnyanga okuwaayo ssaddaaka, era wasimba ekijjukizo kyo ennyuma w'enzigi n'emifuubo eto, kubanga weebikkulidde omulala atali nze, era olinnye, ogaziyizza ekitanda kyo ne weeragaanira endagaano nabo, wayagala ekitanda kyabwe gye wakirabira. N'ogenda eri kabaka ng'olina amafuta ag'omugavu, n'oyongera kalifuuwa wo, n'otuma wala ababaka bo, ne weetowaza okutuusa ne mu magombe. Olugendo olwo lwayinga obunene ne lukukooya, naye n'otoyogera nti tewali ssuubi, walaba ekyakuzzaamu amaanyi, kyewava olema okuzirika. Era ani gwe watya, n'otekemuka n'okulimba n'olimba, n'otonjijukira nze, so tokissanga ku mwoyo.
Obwedda saasirika busirisi, naawe n'otontya?
Ndibuulira obutuukirivu bwo, n'ebikolwa byo nabyo tebiri kugasa. Bw'okaaba, awo we wakuŋŋaanya bakulokole, naye empewo eri batwala, omukka gulibajjirawo ddala bonna. Naye oyo aneesiga nze y'alirya ensi, era y'alisikira olusozi olutukuvu. Era alyogera nti, "Mugulumize, mugulumize, mulongoose ekkubo, mujje enkonge mu kkubo ly'abantu bange." Kubanga bw'atyo bw'ayogera oyo ali waggulu omugulumivu atuula mu butaliggwaawo erinnya lye mutukuvu nti, "Ntuula mu kifo ekigulumivu ekitukuvu, era wamu n'oyo alina omwoyo oguboneredde omukkakkamu, okulamya omwoyo gw'abakkakkamu n'okulamya omutima gw'abo ababoneredde. Kubanga siri wakana ennaku zonna, so sirisungwala emirembe gyonna, kubanga omwoyo gwandiggwereddewo mu maaso gange n'emmeeme ze nnakola. Olw'omululu gwe ogutali gwa butuukirivu, kye nnava nsunguwala ne mmukuba. Nakweka amaaso gange ne nsunguwala, ne yeeyongera okugenda mu maaso ng'abambaala mu kkubo ly'omutima gwe. Ndabye amakubo ge era ndimuwonya, n'okulungamya ndimulungamya ne mmuddiza ebisanyusa ye n'abo abamukaabirako. Nze ntonda ebibala eby'emimwa, emirembe, emirembe eri oyo ali ewala n'eri oyo ali okumpi, bw'ayogera Mukama, nange ndimuwonya. Naye ababi balinganga ennyanja esiikuuka, kubanga teyinza kuteeka, n'amazzi gaayo gasiikuuka ebitosi n'ebisasiro. Tewali mirembe, bw'ayogera Katonda wange, eri ababi.